So ebintu bino bitabeera nabyo mu kifo kimu naye bwe tuba tuzimba siire tetugenda kuzimba nti wa eryawa nejja kuba nga buli wamu we tulandinga wabeerawo abatuuze whole society okusinziira ku contribution plan za whole society rapture nga bwegenda otambula nkuba rapture nga mbagambye happening buli lunaku okuva ku Adamu rapture tujja kulaba nga waakiri kuweka 77 ze tuba tuyina okwetooloola eggwanga Uganda nga zonna assets za whole society ziri owned by its light members bebo bamemba abali mu kitangaala abali aba experiencinze a rupture. So we have to build a city mu ttaka litumanyi nti liri safe teririko ntalo tribal tensions obunkenkobo obwa tribes byebiki muluzungu tribes sibyerabidde abasinga mbimanyi nga tewali nkayana z'amataka awali ettaka ejjimu we twagala awali kumpi n'amazzi nga sobola okwakisesinga enguudo bulungi nnyo nga tewali bize kiyinza okubanga mu kibira naye nga kwakisesinga ekkubo nga kyangu nnyo. Just we need a safe place, strong energy nga abantu wali quiet. So teso agamba kati tugenda kola meditation mu tugamba kati meditation tukikolera mu South Western region and tubeera mu city. Tubali n'okunoonya eyo waliwo ebitundu byosobosanga na eka ng'egula miliyoni nga mukaaga nga ziri wansi naye ebitundu byetugenda ogulamu eka nga ziri miliyoni 10, 15 oba 2 nga yiika emu. So net value ya properties za whole society zigenda ku beating up to like billions of money very soon. Nabagamba whole society teri mu banafu gobali ogolowooza oli munafu obeera munafu nga but when you shift ojja kulaba ng'ekyamazima otandise okutuula n'abanene nze mulodeza kayogera naawe if it was not go for us net GCM all those structures you see on internet structures nene zizimbidde ebbanga liwanvu whole society yali baddewo kubadde provision ebbanga limaze nga mpeereza abantu banga gwanvu. I've been doing this just building communities and the provision it's because of divine business divine mission that was manifested into physical realm. Those are the structures you are seeing. Go for us in the GCM is not always the provision is there. So when we said and we are going to have like twagala farms oba eka nga 10 farms we want to sort of provide emmere eddagala buli kimu retreats moving areas mulimu abantu beetaaga okutambula kutambuzaako ebigere naye ng'ebifo ebyo na bizimbiddwa bulungi nnyo plan nga biri ku plan ya light souls. Twetaaga wantu awali amasomero famu zebasobola okubeera awagimu twetaaga ebifo ebirimu ensozi n'olusozi tujja zigula ensozi waba walungi wakola retreats bwe tuba tuzze tu inviting abantu bangi nnyo ne bajja ne balokoka ne batula obulokozi ekandigo like ni leader guru ng'eyo mu Northern ne tugamba oke bajjajja baafiire eyo entale zedda zaatandikira eyo kyovula wafuuka malungu tewabala tugamba okay let's go there to make some ancestral prayers tusabireko mirijedda osanga abantu balotera eyo otuuka eyo naye baka ku ttaka ku muddo gweyo ogenda okulaba nga ekyamazima ofuna dreams eziri straight from heaven nga ziugamba yegwe gundi bakuziika ono wafiira wano abamu maziikibwa mueyo ggulu mu Northern naye temwagala kukkiriza bwe bagamujagamba olimba ki. So Eastern Mbale Jinja Busoga yonna we can go there just to initiate like hubs tech hubs oba business centers yonna. So Uganda si whole society si yakuzima mu kitundu kimu tuli bakuwata ensonda zona region zone za Uganda kitegeeza waliwo ekibuga kyennyini ekirina kubaamu business shops, residence, amaka, abantu abatuuze bennyini, nakyo weekiri. Ekyo ekibuga. That's why we need minimum mu kusooka we need 77 acres but we shall go on adding. N'ekibuga ekisooka kuweeka 20 ez'omukono omugazi mu kifo kimu mbamu abatuuze bangi. Ba stakeholders batuula abantu abali ku frequency za waggulu eyo bali abasazeewo ba founders ba builders contribution plans kuba kye kibuga esobola ogamba kati manu egenda kubeera distributed amawanga agamu gali saving manus go in Sweden. Sweden omwana asasuli kugenda ku ssomero Sweden wakira omwana azaane bamuwa ku kasaala so amawanga agamu gali awekend gayita mu shift zino. Ebyo ebintu abantu abikola babeera bakulembeze babeera basazeewo bannaddiini oba bakulembeze ne bagamba kino ekintu kirina kubeera bwe kiti n'otu collect esente nyingi nnyo obuwanana obuwanana bulunaku nga zaloketingwaku muntu omu ne zigenda zibeereyo when other people are starving, people are dying. So we are restoring love, peace and light mu communities zaffe mu ggwanga lyaffe waliwo ebintu bingi ebigenda okukyuka singa tukyuka. Tweyode kukyuka nayogala enkyukakyuka. So we need fertile soils to practice farming ennima yaffe eyedda. Twetaaga ensozi, twetaaga amayanja okuliraana kuzimba site ku kumpi n'amayanja with intentions for retreats by investors abalambuzi ebyo byonna. Holesos will be a historical place or a historical city in Uganda. So be part of it. Olaba nga omuntu n'ali wano naye olina abanene. Just accept the rapture to happen in you. Shift. Elevate yourself. We are going to manifest ebintu bino. To be manifesting ebyo. Also stock happening. It is a rapture. Go. Abantu abasinga mugenda kumpa obujulizi. You have visited many platforms. You have been in many groups. You have met a lot of mentors. But they are not telling you this. And I know you are not sharing my message because people misuse it. Si buli omuntu alina okumanya bintu bino, si buli omuntu alina kubiwulira. So each time ke kaseera kokola ki akokushiftinga rapture happening. Teaching ya lere badde mpanvu nnyo naye tewetaaga giwuliriza mulundi gumu mirundi ebiri oba esatu newiiko sogimala ng'ogiwuliriza buli lunaku luba lulungi oba enkya oba leero bw'ogimala n'ogiddamu osobole okugitegeera kubanga nyinza obutaddamu ku fulezi nga bigambo bino nga bibize mbadde muzindaalo mubyo abadde ayogera ku kyotegedde ogenda kuwulira ng'omwoyo gwo kodizi zibikkiriza kubanga washiftinga. Love, peace and light.